phakathi kwekhitshi dikiwe ngabantu kukangakangabakrwitshi damo ndingasijiji dlali ndenza bitshi khalaza kumdali kutheni isimo singatshintshi ting ting wakhala umtshini yangeni tshintshi ndaqonda uba you dial umfintshi kushushu namhlanje isaqhuma impitshimpitshi sogcwalisa ifriji sibethe sasefiji xhoma inyabulanga sihla sitya phambi kwebitshi ginejuice yelitshi futhi thenga itankarai gqina itshintshi funa uqhuba ndifune uba ndifuna uluwiji lowe mitsubishi funa sibethwamatshitshitshi bantwana basekritshi kheli ixesha lwepiji sandikwazi uzibamba andingonongenda ndilo tshitshi andikazohamba ngekashikishi imali ninji ndibiza usis marichi ebomadin yaphela imali ebomadin yapheli imali okutya andikafuni nokoshuka soqiba imali ebumandini zimfowunele zithi khanye kungolwesihlanu impela nyanga masingenele siphandle sikulindele shiya ubhuti nantsi kumxelele sojayiva kuze kuse sibethwe ngumoya sizimamele iskim silinde pha ngase-NYC seklin iva kuthiwa sibila kwapisto nakwatshiphe embekweni utikten masithetheni sisendleleni kanti simeleni fak isgoups besemdlalweni jonga convoy zonke itrans bike phansi N2 F1 guts pile France speeders. Hip hop a style dance, get this man's. Kasina kasi sfuna ubumnandi into nansi funa uphola emotweni kudlala uphafem pass umntu ziva lasta funa ukhuphi frats genela begabi fast masiyonkqonkqozela uras sonke iplak masibe fast ngoba sayibamba pekas ebumandin kyabuzanthela khona yaphela imali ebumandin kyabuzanthela khona yapheli rent sapheli cent yapheli imali okutya andikafuni nokoduka soqiba imali ebumandin kyabuzanthela khona ebumandin kyabuzanthela khona yapheli imali ebumandin kyabuzanthela khona yapheli rent sapheli cent yapheli imali okutya andikafuni nokoduka soqiba imali ebumandin kyabuzanthela khona ebumandin kyabuzanthela khona yapheli imali ebumandin kyabuzanthela khona yapheli rent sapheli cent yapheli imali okutya andikafuni nokoduka soqiba imali ebumandin kyabuzanthela khona ebumandin kyabuzanthela khona yapheli imali ebumandin kyabuzanthela khona yapheli rent sapheli cent yapheli imali okutya andikafuni nokoduka soqiba imali.